Yungu vitato kwa kitongole kivu na anjizi wako kufurumia namba polete za digito wano mugwanga cha Intelligent Transport Monitoring System ITMIS achonge damanyi mkawufewe wacho kubangula abayizi mmasome na genja wano mugwanga kungeri jeba sanyo kwe isamu kungu dobe wali dalobu benje enteka tekeno ya tumi bweri nyeri ya Safe Kids Safe Future erango unakulugula bakulu kufa mchitongole chino amu nebanda mikago abalala basi hivyo kusumeoli ya Aga Khan Primary School wano mkampala kubangula abayizi kunsonge no mebo Tomsange wakufa mchitongole chikonsult Africa usalama chimu kwebi vitambuze enteka tekeno wa mune chitongole cha ITMIS atuhuli dente mkasera kano enteka tekeno itambuze wa masumira genja uluwa no mkampala wa blango mwako uguja bate kateko kujibu njisa mbitu nubye gwanga hevi dalavyo na
Statistics ziva mu traffic police zitulaga nti abantu bafawafa ku nguudo batototo n'olwekyo kitegeeza nti tulina okuyigiriza abaana abasusumbyemu ng'abali mu universities n'abaana abato ab'omu masomero kubanga statistics zisingira waabwe gye basinga okubeera mu bubenje bw'oku nguudo bw'oyigiriza omwana omuto oba oyigiriza nkozesa w'oluguudo alijja mu maaso kiba kirungi abaana bano ne bayiga kubanga emirundi egisinga bwe bayiga ebintu babizaayo eri bakadde baabwe era bangi batera okugamba maama ticha yagamba ambye bwati kola bwoti kyatugambye tolina kubeera ku ssimu ng'oli mu motoka ekirala abaana tubayigiriza okusomesa baana bannaabwe abasigaddewo ka ne babako we bakola ki we babagamba tubatwala nga babaka baffe oba bambasadazi baffe abatambuza ekigambo.